hoolalku oo nagada doona haano la ka qobado shirarka lunku dabo horumarinta adeegyada bulshada degmada Baydhabo iyo weyba si wada jireen shidka wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo waana adoga magaalada goobta shidka oo kuwayba goobro ku hayaan masuuliyiin kale oo ku tirsan maamulka degmada Baydhabo iyo weyba ankoorayntii ku dowhey agaasimaha waaxda dhulka ee dawladda hoose ee degmada Baydhabo
wadan Cabdullaahi Cali Wating ee munaasabad uu geek weyn tan roognaha dhagax dhiga oo la dhagax dhigaay hoolka madawlalka dawladda hoos degmada Baydhabo oo walbadan ku tar doona in kuma naganaa eedo fundaska oo salaan UNCDF goreeyta oo ka kalmayti financially in hoolku la dhiso ee gudoomiyaha degmadeedan kuma naganaa sidoo kale dadaal badan ka bi ini geek ma ilaa raayis arintan qabsoonta
gudoomiyaha degmada Baydhabo waana adoga magaalada Cabdullaahi Cali Watin iyo sheegay in qayb ka mid ah horumarka degmada iyo ataa in la helo xarumo la ka shiro waynu sagmaan nagay hay'adooga dhismaha hoolku ku qayb qaaday
salaanka baadi meedanka faraxsan dhaha sagaas ma ba sheegay meelan ku dhaha dhigni hoolu may buu aha oo si casri ah insha Allah la dhiso doono oo lan tarjumay buu multi-purpose may buu in usmay buu insha Allah isticmaal doon waxyaab badan oo arle hariimay buu activityalka arimaha dawladda hoose insha Allah may bolan isticmaal doon insha Allah hoolka samay buu insha Allah hool oo may buu oo qaabshimay buu qaab hoolka may bolan kasaymay buu kuduumo oo wal kasmay buu tasiirada insha Allah may buu kuun soo doono qaabka may buu oo shirir mudil galo iyo dhamaanti wal kasmay buu diyaar dhatismay buu ka ha doono insha Allah marka magma nagaana hay'ada UNCDF oo baysan may buu ahay biyayt iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo yar may buu galmuun may buu GCT in may buu arantan suurtagal dawladda hoose si bogtin may wadaamay buu shaqooyin badan oo dib u dhis badan kusoo biimay buu xaruntan dawladda hoose may buu noqday dhaas durugna oo insha Allah ma jiraamay buu oo mustaqbalka dambe uu may buu ka fikirayna in dib u habeyn may buu xoog leh kusoo bi oo dhinaca albaab laha galo haato dhinaca may raayso hoolka dal saato dhinaca kan may buu oo oo yar may buu guriyalka may buu soo kale ugu biin may buu la garso doona fiisada dabaqay may buu la garso doona walaadon insha Allah markay koron qaadan adeegyada bulshada oo may buu magaalada baa ku nool may buu koron qaadan lankas may buu xafiiska may buu xusay in si toos may buu soo saaray may buu insha Allah soo biyas bilaad may buu magaalada baydho iyo bilaad dawladda hoos may bayan may buu koran qaadas
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fitaax Cali Mursal yanka dambeyntii ku dhawayshay shidka hoolku waynu soo ogmaan nagay maamulka degmada
saranka dib meedanka faraxsana intan giga qayb gala dhagax dhigan degmada ka dhahayto oo gudoomiyaha degmadana qaybinku ay intan giga qayb galo waana la dhax dhiga ya eedanka faraxsana runtii horumarada degmada Baydhabo sameeyayte iyo mashaariic waaweyn oo degmada Baydhabo sameeyayte oo geedkan magaalada dadka oo iska faraxsanow la aragahay oo maanaan qarsanayn intan giga noo qayb galo qaybnaan qunada oo waanan dhagax dhiga iyo ka faraxsana runtii gudoomiyaha waxyaabaha soo daa waxyaabo oo ajeeb ah waaye meelana gudoomiyaha horan soo ay geedada gidaana waan ka kirdada darmaan insha Allah adii lahay arhaan aadad soo bidi ihaan qabadan ku sugaana mashaariicyo degmada lagu horumariyo oo geega aan dhagax dhiga sameeyna kumid ah hoolkan oo casriyeysan la dhiso oo ku faa'iideysan doonan dhammaan dawladda Koonfur Galbeed qaybasha shaqada dibadda.